DJShowstar.com. Oye, oye.
Mofasa, Mofasa, Mofasa. Ekumwe subane, Vashinani kane.
Sugar sounds, baby.
Shaky sugar. January paka na December. Iwe kumutima wani wabako keweka. Baby na kutema, baby remember. Bakachepa wame kuzembeleka. Iwe bisa mtima. Kweso kufele chite mwikote switi imba baby. Nanguwa kese huku kunyengele loka bakaline ma baby. Na ine winende kusungira baby. Usa imale baby. Aya mau baby. Teti watu kwanisha bose ni mangwele. Teti watu kwanisha bose ni mamatava. Usa walibeba. Usa walibeba. Uka baby. Ati wali kwa tachi baby chimbaba. Iwe ukoko wa ule jibu kisha. Ate kona wa demwa umbe uwa kutemisha. January paka na December. Iwe kumutima wandi wabako keweka. Bebe na kutema baby remember. Yeah. Baka chepa wame kuzembeleka. Iwe bisa mtima.
Nana kwa kukuma ina fedose pa WhatsApp ku Insta na Facebook. Nile na yewa kungala na iwe physically baby. I can't wait kuchilinga na iwe. I can't wait kukugwila mumanda yanga again. I can't wait kupezeka na iwe. I can't wait baby.
January paka na December. Mutima wandi wabako keweka. Leto na kutema baby remember. Yeah. Baka chepa wame kuzembeleka. Iwe bisa mtima.
Music promotion.